داجم صافي دوت كوم.
Yule kibodi
unajiita maraya, maraya gani atakuhuna? Unajiita maraya, maraya gani atojui kuchuna? Eti maraya Dar es Salaam kitambacho pepa joi, kajikuta maraya Dar es Salaam atakidimbu pepa joi. Ona miguu yako we kushoto kutupu, mapaja yamekonda yamekosa supu. Chumba ulichopanga we kinakosa ruku, na unavowashwa washwa kaumetiwa ukupu. Yani kwetu stop, hatu fall in love, hatu take it off, hatu fall in love. Kwetu stop, hatu fall in love, hatu take it off, hatu fall in love. Yeah, kila shule anaidandia, bwana jampata nantangazia. Yeah, kila shule anaidandia, bwana hajampata nantangazia.
DajimSafi.com.
Kukuti kuti 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 wa meme, kumbe mwashabani kaupata umeme. Kukuti kuti 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 wa meme, mwashabani kaupata umeme. Hata la kusema sina, aupendezi kwa piko wara upake ina. Shepuri mejina, limefuba, limekongoroka. Kwetu stop, hatu fall in love, hatu take off, hatu fall in love. Yeah, kila shule naidandia, bwana jampata nantangazia. Yeah, kila shule anadandia, bwana hajampata nantangazia. Yelap, wanapenda kunita jiminemba Duli keyboard na tumyama, wanangua faida wela za kendo udimbonde. Ukiwala wanacheka ujua na uza meno ya wanangute wajae.
Kuwa ngoma kali kutoka kwa DajimSafi.com.